Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 21. Umurimo usoza wa Elisa. Kubera ko yahamagariwe umurimo w'ubuhanuzi igihe Ahabu yari akiri ku ngoma, Elisa yari yararamye kugira ngo abone impinduka nyinshi zabaye mu bwami bwa Isirayeli. Ibyago bikurikirana byajyaga biba ku Bisirayeli mu gihe cy'ingoma ya Hazayeli, umwami w'i Siriya, wari warasigiwe amavuta kugira ngo ahane ishyanga rya Isirayeli ryari ryarahakanye Imana. Ingamba zikomeye zivugurura zari zarashyizweho na Yehu zari zaratumye ab'inzu ya Ahabu bose bicwa.
Mu ntambara z'urudaca Isirayeli yarwanaga na Siriya, Yehoyahazi wasimbuye Yehu ku ngoma yari yaranyazwe imwe mu midugudu yari mu burasirazuba bwa Yorodani.
Hari igihe byasaga naho Abasiriya bagomba kwigarurira ubwami bwose bwa Isirayeli, ariko ivugurura ryatangijwe na Eliya kandi rikaza gukomezwa na Elisa ryari ryarateye abantu benshi gushaka Imana. Ibicaniro bya Bayali byagendaga birekwa kandi umugambi w'Imana wagenda gusohozwa buhoro buhoro mu mibereho y'abahitagamo kuyikorera n'umutima wabo wose. Urukundo Imana yakundaga Isirayeli yari yarayobye ni rwo rwatumye yemera ko Abasiriya bahana Abisirayeli. Impuhwe Imana yagiriye abari bafite intege nke mu mico mbonera nizo zatumye ihagurutsa Yehu akica inkozi y'ibibi Yezebeli ndetse n'ab'inzu ya Ahabu bose. Nanone kandi kubw'ubuntu bwayo, abatambyi ba Bayali na Ashitoreti baje kwigizwayo kandi ibicaniro byabo bya gipagani birasenywa. Imana mu bwenge bwayo yaboneraga ibintu kure ko igihe ibigeragezo bikuweho, abantu bamwe bazareka imigenzo ya gipagani maze amaso yabo bakayahanga mu ijuru, kandi niyo mpamvu yemeye ko ibyago by'urudaca bijya bibageraho. Ibihano yabahanishaga byacubywaga n'imbabazi zayo, kandi ubwo umugambi wayo wabaga ugezweho, Imana yahinduraga ibihe mu rwego rwo kugirira neza ababaga baramenye kuyishaka. Mu gihe imbaraga z'icyiza n'iz'ikibi zarwaniraga gutegeka, kandi na Satani akaba yarakoraga ibishoboka byose mu mbaraga ze zose
kugira ngo arangize kurimbura yari yaragiye akora ku ngoma ya Ahabu na Yezebeli,
Elisa nawe yakomeje gutanga ubuhamya bwe. Yahuye n'abamurwanya, ariko nta muntu n'umwe washoboraga kuvuguruza amagambo ye. Mu bwami bwose bwa Isirayeli yarubahwaga kandi agatinywa. Abantu benshi bazaga kumugisha inama. Igihe Yezebeli yari akiriho, Yoramu umwami wa Isirayeli yaje kugisha Elisa inama, kandi igihe kimwe ubwo yari Damasiko yasuwe n'intumwa zari zivuye kwa Benihadadi umwami w'i Siriya washakaga kumenya niba indwara arwaye izamuhitana. Umuhanuzi Elisa yagejeje ku bantu bose ubuhamya bwo kwiringirwa mu gihe ahantu hose ukuri kwagendaga kugorekwa kandi umubare munini wa rubanda ukaba wari warigometse ku Mana weruye. Imana ntiyigeze itererana intumwa yayo yatoranyije. Umunsi umwe ubwo Abasiriya bayogozaga igihugu, umwami w'Abasiriya yashatse kwica Elisa bitewe n'ibyo yakoraga aburira umwami w'Abisirayeli by'imigambi y'umwanzi. Umwami w'i Siriya yari yagiye inama n'abagaragu be ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Uwo mugambi Imana yaje kuwuhishurira Elisa, maze Elisa agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati, wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'i Siriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanyije n'umwami w'Abisirayeli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo mu Isirayeli ni we ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Umwami w'Abasiriya yiyemeza gukuraho umuhanuzi maze arategeka ati, nimugende murebe aho ari ntuma bo kumufata. Umuhanuzi Elisa yari Dotani, kandi umwami w'Abasiriya abimenye ahera ko yohereza y'amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagotoba umudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigosoba umudugudu. N'ubwoba bwinshi umugaragu wa Elisa ajya kumubwira iyo nkuru, maze aramubwira ati, biracitse databuja, turagira dute? Umuhanuzi Elisa niko kumusubiza ati, witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Kandi noneho kugira ngo umugaragu abyimenyere ubwe, Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Hagati y'umugaragu w'Imana n'ingabo z'abanzi hari abamarayika bo mu ijuru bakoze uruziga rugose. Bari bamanutse bafite ububasha bukomeye, batazanywe no kurimbura cyangwa kwihesha icyubahiro, ahubwo bari bazanywe no gukiza no gukorera abagaragu b'Imana. Bari abanyantege nke kandi badafite kirengera. Igihe abantu b'Imana bagejejwe ahantu bibakomereye cyane kandi uko bigaragara bakaba badafite aho bahungira, Uwiteka wenyine niwe bagomba kwishingikirizaho. Ubwo ingabo z'Abasiriya zajyaga imbere zifite isheja zititaye ku ngabo zitaboneshwa amaso zo mu ijuru, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi siyo nzira kandi uyu siwo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati, Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka zihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri Samariya hagati. Umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati, data mbatsindaha. Aramusubiza ati, wibatsindaha? Mbese abo wanesheshe inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo babazanira ibyo kurya n'amazi babibashyira imbere, barye banywe babone gusubira kwa shebuja. Nuko abatekeshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa arabasezerera basubira kwa shebuja. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami igice cya gatandatu. Nyuma y'ibyo Isirayeli yamaze igihe kirekire idaterwa n'Abasiriya. Nyamara hashize iminsi ubwo umwami Hazayeli yiyemezaga maze agatanga amabwiriza akomeye, ingabo z'Abasiriya zagose Samariya zirayisakiza. Ntabwo Isirayeli yari yarigeze igera mu bihe bikomeye cyane nk'icyo gihe cy'uku kugotwa. Ibyaha by'ababyeyi byaryozwaga abana babo, n'iby'abana nabyo bikaryozwa buzukuru. Igihe Elisa yahanuraga ko bukeye bwaho bagiye gucungurwa, imiborogo itewe n'inzara yamaze igihe kirekire yari igiye gutera umwami w'Abisirayeli gufata ingamba mbi cyane. Ubwo umuseke w'umunsi ukurikiyeho wari ugiye gutambika, Uwiteka yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, maze ubwoba burabataha, bahera ko barahaguruka. Nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo. Uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira, kandi urwo rugerero rwari mu bubiko bw'ibyo kurya. Birutse umuhashya kugeza ubwo bambutse uruzi rwa Yorodani. Muri iryo joro ryo guhunga kw'Abasiriya, abagabo bane b'ababembe bari ku marembo y'umurwa, bari benda kunogorwa n'inzara, biyemeje kujya gusura urugerero rw'Abasiriya, maze baritanga basanga bari bagose umurwa, biringiye ko badashobora kubagirira impuhwe kandi bakabaha n'ibyo kurya. Mbega uko batangaye cyane ubwo binjiraga mu nkambi maze bagasanga nta muntu n'umwe urimo. Kubera ko nta muntu n'umwe wo kubabuza amahoro cyangwa kubakumira wari uhari, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira muri indi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravuga bati, ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza tukicecekera. Barihuse basubira mu murwa bajyanye inkuru nziza. Habayeho iminyago myinshi kandi ibyo kurya byari byinshi cyane, ku buryo uwo munsi ibiro 12 by'ifu cyangwa ibiro 24 by'ingano byaguzwe igikoroto kimwe cy'ifeza, nk'uko Elisa yari yabivuze ku munsi ubanzirizo. Nanone izina ry'Uwiteka ryongeye gushyirwa hejuru imbere y'abapagani, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryavuze binyuze ku muhanuzi w'Uwiteka muri Isirayeli. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami igice cya 7 umurongo wa 6 kugeza ku 17. Nuko umuntu w'Imana akomeza gukora umwaka ugahita undi ugataha, akegera abantu akora umurimo uzira amakemwa, kandi mu bihe by'amakuba akajya aba hafi y'umwami akamubera umujyanama mwiza. Imyaka myinshi yo gusubira inyuma bagasenga ibigirwamana ku ruhande rw'abatware na rubanda yari yarasize ingaruka zayo mbi. Umwijima w'ubuhakanyi wari ukiboneka ahantu hose, nyamara hirya no hino hari hakiri abantu bari barashikamye banga gupfukamira Bayali. Uko Elisa yakomezaga umurimo w'ivugurura, abantu benshi bavaga mu bupagani kandi bene abo bishimiraga gukorera Imana nyakuri. Umuhanuzi Elisa yanezezwaga n'ibyo bitangaza by'ubuntu bw'Imana, kandi akifuza cyane kugera ku bantu bose bari inyangamugayo mu mutima. Aho yabaga ari hose yihatiraga kuba umwigisha wo gukiranuka. Mu mirebere ya kimuntu, ibyagaragaraga byerekeye kugirwa bashya mu by'umwuka kw'ishyanga ry'Abisirayeli byari urucantege, nk'uko ibigaragara muri iki gihe bimeze imbere y'abagaragu b'Imana bakorera mu turere tw'isi tubudikiwe n'umwijima. Ariko itorero rya Kristo ni igikoresho cy'Imana cyo kwamamaza ukuri, rihabwa imbaraga n'Imana kugira ngo rikore umurimo udasanzwe. Kandi itorero niriba indahemuka ku Mana rikumvira amategeko yayo, imbaraga y'Imana izakorera kuri ryo bikomeye. Itorero niriba indahemuka kukumvira kwaryo, nta mbaraga ibasha kurihangara. Ingabo z'umwanzi ntizizongera na hato gushobora kuryiganzura, nk'uko umurama utananirwa guhuhwa n'umuyaga w'ishuheri. Itorero ryambaye ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo, kandi rikitandukanya no kuyoboka isi uko ariko kose, imbere yaryo hazaba umuseke w'umunsi urabagirana kandi uhebuje. Imana ihamagarira indahemuka zayo ziyiringira kubwira abatizera n'impezamajyo amagambo atera ubutwari. Nimuhagurukire Uwiteka, mwebwe imbohe zibuze ibyiringiro. Nimusabe Imana imbaraga, iyo Mana ihoraho. Nimwerekane ko mwizera imbaraga zayo n'ubushake bwayo bwo gukiza, mufite kudacogora kandi mwicisha bugufi. Iyo tugundiriye imbaraga zayo mu kwizera, ibyagaragaraga ko nta byiringiro bibirimo ndetse ko ari urucantege, Imana izabihindura mu buryo bw'igitangaza. Ibyo Imana izabikora ku bw'ikuzo ry'izina ryayo. Igihe cyose Elisa yashoboraga kujya hirya no hino mu bwami bwa Isirayeli, yakomezaga kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere amashuri y'abahanuzi. Aho yajyaga hose, Imana yabaga iri kumwe na we, ikamuha amagambo yo kuvuga n'ububasha bwo gukora ibitangaza. Igihe kimwe abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, "Dore aho tuba imbere yawe, hatubera hato. Noneho turakwinginze, reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureye igiti, twiyubakiraho kuba." Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya gatandatu, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Elisa yajyanye nabo kuri Yorodani, abatera umwete ku bwo kubana nabo, akabaha amabwiriza ndetse agakora n'ibitangaza kugira ngo abafashe mu murimo wabo. Umwe muri bo agiteme igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi, arataka ati, "Mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano." Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, "Iguye he?" Arahamwereka, ahera ko ateme igiti, agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati, "Yisingire." Arambura ukuboko, arayisingira. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya gatandatu, umurongo wa gatanu kugeza ku wa karindwi. Umurimo we wari waragize umumaro cyane, kandi ububasha bwe bwari bwaramamaye ku buryo igihe yari aryamye ku gisasiro cye yenda gupfa, na Yehowasi wari umwami ariko ukiri muto, akaba yarasengaga ibigirwamana ariko kandi akagira kubaha Imana guke, yabonaga ko uwo muhanuzi ari we mubyeyi w'ishyanga rya Isirayeli, kandi yazirikanaga ko kuba Elisa ari mu Bisirayeli byari by'agaciro gakomeye mu bihe by'amakuba kuruta kugira ingabo zigendera ku mafarashi n'amagare. Ibyanditswe biravuga biti, "Kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisirayeli aramanuka ajya aho ari, aramuririra aravuga ati, "Ye baba data we, ko wari amagare n'abanyamafarashi ba Isirayeli." Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya cumi na gatatu, umurongo wa cumi na kane. Ku bantu benshi babaga bafite umutima wihebye ukeneye ubufasha, umuhanuzi Elisa yari yaragiye ababera umubyeyi mwiza kandi w'umunyampuhwe. Muri icyo gihe Elisa yari arwaye, ntiyateye umugongo uwo musore utarubahaga Imana wari imbere ye, ndetse utari ukwiye umwanya ukomeye yarimo, nyamara kandi yari akeneye umugira inama. Imana mu buntu bwayo yari ihaye umwami amahirwe yo gukosora amakosa yo mu gihe cyahise, ndetse no gushyira ubwami bwe ahantu hirengeye kandi heza. Icyo gihe Abasiriya bari barigaruriye akarere ko mu burasirazuba bwa Yorodani, bagombaga gusubizwa inyuma bagatsimburwa. Ububasha bw'Imana bwagombaga kongera kugaragarizwa Isirayeli yari yarataye inzira. Nuko umuhanuzi wendaga gupfa ategeka umwami ati, "Enda umuheto n'imyambi." Yehowasi yaramwumviye, maze umuhanuzi aravuga ati, "Fata umuheto mu kuboko." Yehowasi awufata mu kuboko. Elisa ashyira ibiganza bye ku by'umwami, aherako aravuga ati, "Kingura idirishya ryerekeye iburasirazuba." Iryo dirishya ryari ryerekeye imidugudu yo hakurya ya Yorodani yari yarigaruriwe n'Abasiriya. Nuko umwami amaze gukingura rya dirishya, Elisa amutegeka kurasa. Ubwo umwambi wafataga inzira, umuhanuzi yabwirijwe n'umwuka w'Imana kuvuga ati, "N'umwambi w'Uwiteka unesha, ni wo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko uzatsinda Abasiriya mu Afeka kugeza aho uzabatsembera." Maze umuhanuzi Elisa asuzuma ukwizera k'umwami, ategeka Yehowasi gufata imyambi, maze aramubwira ati, "Yikubite hasi." Umwami yikubita hasi gatatu, maze arekeraho. Umuntu w'Imana aramurakarira, aramubwira ati, "Iyaba wakubise gatanu cyangwa gatandatu, watsinze Abasiriya kugeza aho uzabarimburira, ariko none uzatsinda Isiriya gatatu gusa." Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya cumi na gatatu, umurongo wa cumi na gatanu kugeza ku wa cumi n'icyenda. Iki ni icyigisho ku bantu bose bari mu myanya y'ubuyobozi. Igihe Imana ikinguye inzira kugira ngo umurimo runaka ukorwe kandi igatanga icyizere cyo gutsinda, umuntu uba watoranyijwe ngo akoreshwe agomba gukora mu bushobozi bwe bwose ngo umusaruro wasezeranywe ugerweho. Intsinzi izatangwa izaba ihwanye n'ubwuzu no kwihangana umurimo wakoranywe. Imana ishobora gukorera ubwoko bwayo ibitangaza igihe gusa bakoze uruhare rwabo badacogora. Umurimo wayo uhamagaramo abantu bitanga, abantu bagira ubutwari, abantu bakunda abandi cyane kandi bagira umuhate udacogora. Bene abo bakozi ntibazabona ko hari inshingano ikomeye kandi iruhije, ntibazabona ko hari umugambi w'ahazaza udashoboka. Bazakomeza gukora bashiritse ubwoba kugeza ubwo ibyagaragaraga ko byatera gutsindwa bihindurwamo intsinzi itangaje. Haba inkuta za gereza cyangwa imbago zo gutoterezwamo, ntibizigera bibatera guteshuka ku mugambi wabo wo gukorana n'Imana mu kubaka ubwami bwayo. Umurimo wa Elisa wasoresheje inama yahaye Yehowasi no kumukomeza. Uwo mwuka wari waravuye kuri Eliya yari yarajeho ku rugero rwuzuye, yakomeje kuba indahemuka kugeza ku iherezo. Ntabwo Elisa yigeze acogora. ntabwo kandi yigeze areka kwiringira ububasha bw'ishobora byose. Igihe cyose iyi nzira yabaga iri imbere ye yasaga n'ifunzwe rwose, yakomezaga kujya mbere kubwo kwizera, kandi Imana yagiye yihesha icyubahiro kandi igakingura inzira imbere ye. Ntabwo Elisa yahawe gukurikira shebuja mu igare rya kumuriro. Uwiteka yemeye ko afatwa n'uburwayi bwamumazeho igihe kirekire. Mu masaha maremare yo gucika intege kwa muntu no kubabara kwe, ukwizera kwa Elisa kwakomeje komatana n'amasezerano y'Imana, kandi iteka ahamukikije yahabonaga intumwa ziturutse mu ijuru zije kumuhumuriza no kumukomeza. Nk'uko ubwo yari mu mpinga z'i Dotani yari yaritegereje ingabo zo mu ijuru zari zimugose, akabona amagare y'umuriro y'abamarayika ndetse n'abagendera ku mafarashi, niko ubwo yari arwaye yari azi ko iruhande rwe hari abamarayika bamwitaho kandi yarakomezwaga. Mu mibereho ye yose yari yararanzwe no kwizera gukomeye, kandi kuko yari yaragiye atera imbere mu gusobanukirwa ubuntu bw'Imana n'ineza yayo yuje imbabazi, ukwizera kwe kwari kwarakuze kumutera kwiringira Imana ubudatezuka, kandi igihe urupfu rwamugeraga amajanja yari yiteguye kuruhuka imiruho ye. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Zaburi 116:15. Umukiranutsi afite ubugingo ndetse no mu rupfu rwe. Imigani 4:32. Elisa yashoboraga kuvugana ibyiringiro byose kimwe n'umuhimbyi wa Zaburi ati, ariko Imana izacungura ubugingo bwanjye bukure mu kuboko kw'ikuzimu kuko izanyakira. Zaburi 49:15. Yashoboraga kandi guhamya afite ibyiringiro byinshi agira ati, ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Yobu 19:25. Jyeweho nzareba mu maso hawe nkiranuka, mu ikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Zaburi ya 17:15.